Siku mingi tumeona na tuna mipango za kuoana. Mimi sioni nikikaa sana sana, njoo baadaye tutaachana. Achana si kila siku hesu. Unatakaje tutaishi vipi huku? Unaonaje? Aje? Una mipango ama wanipanga tu from the gun?
X na X kwa S, nikiandika sasa kwa SMS. Kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Chalia ligo akisha come, mkanye asiji west. Come sober Kim Kardashian, anataka tuku Putin kama Russia. Tiger Woods ali chase holes kwa goals na off court. Of course hakuna tofauti ya great men na get men, wote wana rungu. Sisi ni same but sisi see them. Kwa hivyo situshuku kumarithi fiti. Ni manzi anajua kuchagua nyanya marikiti. Sikupigi Kiswahili malinguistic. You're more to me than kuchagua drapes na color to paint ceiling.
Siku mingi tumeona na tuna mipango za kuoana. Misioni nikikaa sana sana, njoo baadaye tutaachana. Si kila siku hey supu. Unatakaje tutaishi vipi huku?
Zima formula, mwanaume si tu kenye iko kwa trouser. Inside na on the side, future tense. Toka base, skuma range, zungusha fence. Super fresh, nita kuprotect. Kama Santa, nikuwe na maelf. Siko busy, ni priorities. You can see me, time Josina. Natafuta unga, niwe hodari jogo. Nina plans a leo and many more. Tulembua six pack, broad shoulders height. Beauty ya mshini view from behind. Only shimo fai kuingia ni ya nyoka. Sifa za kuchafu wa meza. Hizo plan cancel, we si meja.
Siku mingi tumeona na tuna mipango za kuoana. Misioni nikikaa sana sana, njoo baadaye tutaachana. Si kila siku hesu. Unatakaje tutaishi vipi huku?
Tunajekelea kama Mkenya na aswa. Anakunja ulimi Jamaican patwa. Riza za sauja loose schools a bed. Nikelelea mtoi 3 a.m. When our best days ni kupita kwa frame. When bright days in a dim. Hata bishop, queen, king kwa chess. Kama pawn anahitaji hand to move from one place. Sita kutoka kama British EU. Nina plans forever yanza na yes I do. Yeah, automatic D inasimama kwa B. Will I find her pretty? The one God alini gift. Ama nita kwa the other end ya IG. Slate me na kipost
beat. Siku mingi tumeona na tuna mipango za kuoana. Misioni nikikaa sana sana, njoo baadaye tutaachana. Si kila siku hey supu.